GetAtunes.com.
Yeah. Yeah. Quite le quite. Dance with the first force. Maloney pop body. Never give up. Mama wanangu tuka kasulanga wapapewa Kukasa kakanchi kachemu kumambewa Kukulisa zisoti zande umazipewa Dima weka hada sachi wana inendenje Yobota titili yomwende majela Kukulisa mabango pandan fudu heya Kuma weka hada geto yuti osa player Uza gula butu gati umamenya pea
Geto ikipu shangili iwe
Never give up
Olo ena kwekeze iwe
Never give up
Panga zomwe umapanga iwe
Never give up Never give up, never give up.
Sister Peter Pushangini,
never give up.
Olo ena kweke say you
never give up.
Panga zumwe umapanga you
never give up. Never give up, never give up.
Never give up, osalola kupanga business ndi machakula mapola. Tika kala yiti, tashi na flola. Kukukola zi wantumba di mafuna tola. Tifuka di mafuna ako, ya kwa kakola. Ne bad man ingati ine ntumba ndumbola. Sindi lola, kukumola tola. Ndipondi yese sampaka, kuzikombola.
Leto yuki pushangini iwe.
Never give up.
Olo ena kwekeze iwe.
Never give up.
Panga zomwe umapanga iwe.
Never give up. Never give up. Never give up.
Sister Peter Pushangini iwe.
Never give up.
Olo ena kweke say iwe.
Never give up.
Panga zumwe umapanga iwe.
Never give up. Never give up. Never give up.
Imato kama watamangita fairo Na neso ndi kukuna liza indile kunjaleyo Pila maspana lapa kila jaya kangati Ndewe lengete ni mapeza dola zingaki Mabana ni mafumu ama kreta siluti Ndeno yuti kila makobo usawope Kaya nywela tamangisa matope Koti malusi makobo ayu sayanga nangope
Yeto yuti pushangini iwe
Never give up
Olo ena kwekese iwe
Never give up
Panga zomwe umapanga iwe
Never give up Never give up Never give up.
Sister Peter Pushangini iwe.
Never give up.
Olo ena kweke say iwe.
Never give up.
Panga zomwe umapanga iwe.
Never give up. Never give up. Never give up.
Geto yuki pushangini iwe.
Never give up.
Olo ena kweke say iwe.
Never give up.
Panga zomwe umapanga iwe.
Never give up. Never give up. Never give up.
Sister Peter Pushangini iwe.
Never give up.
Olo ena kweke say iwe.
Never give up.
Panga zomwe umapanga iwe.
Never give up. 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 Never give up.
Maloney on the board.
Never give up. Never give up.
Music at www.getatunes.com.